Unaitaka pia utamu wake ndo nafanya tunaigombania. Nikipita na utapita pia, haina gama kombo we utamalizia.
Wengine wale tunza, yani tunacheza. Embe bichi bila chumbi wanamega. Sakafuni, uyo meza mbona shenge. Injini mbovu ila poli linatega.
Unazabu kumiri jero baka bwere. Sio kitonga shuka baka sendere. Pasta chati kagungesha gengere. Haina makombo.
Haina.
Samaki papa mwenye ratha ya daga. Haika tokse, haika tahira. Ogopa masero kiseme mewaka.
Haikiche mkabuda we unaheza ipepe.
Haipepe, haipepe.
Tumechapa wima wima na itembe.
Haitembe,
na esembe. Mesha basi kituoshe. Simba kala nyasi paka kume. Nikipewa basi ya nino kufe. Lefu ikigomba mshoare.
Anaitharau hii mboga hake na nalaniwe. Haidaga kiporo so lazima mpashiwe. Haijawai kosa ratha ina kachumbi tu. Hata wicha kande vipi kwa usafi tu.
Haina makombo.
Haina. 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 Haina.
Haina makombo.
Haina. 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 Haina.
Haina makombo.
Haina. Haina. Haina.
Yeah.